onagi kara wiwa tek nyako mokendite saroga nang'o kayudi to del ka yath del motimo ka chieng' achieng' nya jomoko mama asemusungo kochomo ka sunset anyango nya jomoko mama chode tich miyudo Nairobi nyiwa masani to cham
wewe ogopa wewe ni nokali wagwan speakers welcome to another episode of the Unspoken Podcast. Yay! This is episode 53 and I'm super excited for this episode because you know what? I have guests. You guys requested for guests on this podcast and who am I? So I have amazing guests who are not even around from Kisumu. They're just going to introduce themselves. They're dope artists. Let them just introduce themselves. From my left.
yeah. Where say? Ati. Let me mind my own business, because I got no time to explain myself. But we are here in the same. My hustle to survive, your hustle to become rich. Forgive, forget, that's the rule number one. Yo, I go by the name Nash 254 Yagus.
Hey! Ati unataka nini kasi pesa no sumbo na msupa jubana umesota mausiku simu pigwa joni video call na mina katarada bana niko free mode na jenga chuki sana haje juu ya dating nataka niwe single nisitese msupa skuzi dating bana imekuwa scam mwenye unampenda sana Johnny Taliban iza anakuruka faster kutuwa jam ati akikutext morning tena for midnight akikupost leo ngoja for 1 month na hii ni scam ama love Johnny toke
toka
unataka nini kwangu Lucy
unanipenda na pimpi.
Kwani mmetumwa? Nani amewatumwa? Umekuja kama prepared. I like it. How are you guys doing?
We are excellent.
I'm super excited to have you guys. Tumetafutana siku mingi. When was the last time we saw each other? 2 years ago. 3 years ago. Yeah. Kai, and you guys have been consistent. So Yagus gang are really dope artists and they're my friends. So yeah. Nash and
Fonzo Janabi
Jina usani Nash ni jina Jina usani ni gani? Jina usani stage name
Ochure.
Agumba Zing Zing, that one. And Fonzo Janabi. So welcome to the podcast.
M-Pesa number pia.
Unataka M-Pesa number?
M-Pesa name.
Yet song Shock Tana Juma attend. So welcome to the episode. Muna feel aje?
Tuna feel like sijini aje. Ata sijini asikia aje.
So you know these guys, by the way, you're from Bondo.
Yeah, we are from Bondo. Let's talk
about that, manze. How is it being an artist from Bondo?
Bondo is a nice place.
Na umekawia, niliwangoza. So how is it being an artist from Bondo, being a young artist from Bondo? How is it? Just take me through your journey. I want to know. Like, mulianzi api, ukafikira tu, mina taka kuchesishia, hii kitu nafanya, mina taka kuchesusani. Yeah?
You know, ilianza tu like a joke, but sasa bila inaenda, umeja have to take it serious, because as you can see, you're aiming it higher.
So when did you start, like, how many years ago? When? Which year?
Like, from
now
2020.
We are,
2018. Yeah, 2018. Yeah. And it go up to 2018. See, I joined campus. Na nyume kwa consistent.
Yeah. You 2018, sasa ilipata kama tumeanza kujust too. Yeah, actually.
So how has the journey been so far?
Sometimes inakuwa tough, but sumuja you keep on pushing. Kuta kuna kitu inakamu ina easy way. You have to push it.
So like ngoma gani mnafanya, like what type of music? Genre gani mnafanya music?
Oh, si tunafanya dancehall.
Dancehall. But naona ngam kama na mix.
You have to mix.
Dancehall, sa zingine gengeton.
Yeah, not everybody atapenda dancehall, so we have to do both. Yeah.
But so, what is your favorite genre?
Just dancehall.
Dancehall, na yeye fungo.
I like Afro.
Afrobeats. So mimi ni fan wenu since niwajue na nimeona mmekuwa mkifanya a bit of gengeton. Pia they do music in Luo. Wana joke rap. Mnaweza spit in Luo freestyle.
Why not? Tell them.
Ati, achiel ka chiel ka penjo jodala. Raj kumieri kibongo machaf. Nyako mahero tu bende misero tu bende kabongo tineno karacha. Kech ka pilu ka winjo ga wacha. Longo ka tadojo kareto. Onagi kara wiwa tek. Nyako mukendite saroga nango. Kayudi tu del ka yath. Del motimo ka chieng. Achieng nya jomoko mama. Asemusungo kochomo ka sunset. Anyango nya jomoko mama. Chode teach me yudo Nairobi. Nyiwa masani tu cham.
Wewe, ogopa. Wewe, ni nokali. Whether this guy. Yes, I love how passionate you are, how consistent you are. And unajua, like, tunajua ngati being an artist who is not from Nairobi, like wasanii wanatokanga where they're from, wandanga Nairobi kuchase, sindo? Kila msanii ndanga Nairobi, like Nairobi ndo the hub of artists, hub of creatives. But you guys, you are safe na make it in Bondo.
Yeah, you know, like, you're telling those guys that you can do it from
you can
home,
do it, and you know, unaweza fanya in your local language, yeah, and yeah, people love it. Local, so yeah. How has it been like being an artist from Bondo, alafu, like nyi me adopt aje ndo watu wakawa judge na inu kama before even going to the big city?
Ni kujituma tu, as in we have to push ourselves, we go to shows, then sometimes you just make some, I don't know, I can explain this, you can make some, yani vitu tu crazy zenye inaza start watu, yenye inaza chukua tezo za watu, alafu unafanya kitinyo watu wanapenda, something like that.
Okay.
Yeah.
What I can talk about being an artist from Bondo, I'll give us a big effort. Yeah. Because when you want to grow, even in your own place, you start with kwenye.
Nanzana home, yeah.
Nanzana home. Ndiyo madhi yaki kusupport, mabro wa ingie. Unapata hiyo foundation, unaona.
Yeah.
Hata shule ukita kuenda, unanzana foundation. So, tunaweza sema Bondo, ndi metupaya hiyo foundation. Yeah. Anytime, tuna feel like, sasa Bondo, ndiyo main event, unaona. Na, tume move, kuji expose, unajua. Ju Nairobi is just exposure.
Yeah.
Main thing ni iko huku.
Mm. Yeah. Bize huku kuna mashows, bize. Unaweza piga tu shows yako na uando yako. So, nimesikiza ngoma zenu, kuna zenu mnafanya gengeton, kuna ngina, ata latest yenu ni gospel,
yeah,
Mungu Baba,
yeah.
I love
yeah.
it.
Yeah, Mungu so, Baba is there.
Gospel,
yeah.
it's
we have
a
several
song.
Songs in, yeah. the, in the place.
A lot. Mkuna ngoma mwabu sana.
Tukuna album ya 12.
12 songs.
Yeah. 12, yeah.
Kazi safi. So, kuna gengeton, afu saini mesikia kuna hii music genre imekuja, Abanton, inajaribu kuchallenge gengeton. What's your thought on that?
Okay, Abanton, mimi, for me, I can't say that trying to challenge genge because genge is...
Like, ina replace genge, si kuchallenge, ina replace.
So, unazua, when you want to do something nice, you start afresh, unana. This thing, Abanton, see ati I'm against. Just nice because, like, but
Nikali,
it was you gonna less effort. Unaona?
Wana sample ma.
Yeah, you only just at a producer queen a yo.
Wana sample beats za kitambo.
Kukua creative. Kukua creative. Unajua music about artistic work, kukua creative. You come up with something and you muta just
yeah. Yeah, but you know, Abanton is just like, reading. Yeah, because umejia most of instruments kwenye natumia ni reading. So.
But reading mafu, kuna ngoma za Kenya za kitambo kama
hiyo
natumia
kama hizo za TBT.
Yeah. But mimi napenda Abanton, niko poa. Mimi naipenda, mnafaa pia nyu. Mnaweza sample by the ngoma za kitambo. Can you?
We can, that's possible. Si tunaweza fanya kitu yote, but no, sasa hiyo, mtu maybe anaweza kuja, because umejia tunakonga na music or something like that. Maybe sometimes umetumia instrumental ya mtu na haendea yani complain pale. Kuna ina za kuletia noma. Yeah, alafu unasikia tu ati ngoma yako ime hit but imetolewa sasa connection sasa nayo. Iko kwa ground ina hit but hakuna kitu una gain. Maybe ukaenda tu mashow ndio unaweza gain but apart from shows you can't gain.
But I'm curious though, what is the meaning of Yagus? What is Yagus Gang? What is the inspo behind the name?
Yeah, so Yagus Gang mean younger who are talented but you're no longer young.
Oh, young guys.
Yeah.
Okay.
Yeah, so that's our language.
But you're no longer young.
You're no longer young.
You're Gen Z.
You're not big, Papa. You're not big, yet.
So, apart from music, like, mnafanya nini tena, mna juggle ije music. Jua say mko consistent, na mko na numbers. Like, mina is somebody, you're one of the biggest, youngest artists from Bondo, from Siaya County.
Yes, yeah.
So, mna juggle aje your exposure, your being a young person, chasing life, chasing work, chasing the bag. Mna juggle aje stuff.
Sasa unajua tu music na inakunga, yani industry inakunga expensive. How you know that? So kama vitu kama maybe videography zinataka pesa, zinataka a lot of money. So
yeah.
Lazima tu jitume extra. Lazima ukue na extra work. Like in, mimi sasa nafanya business, ndio both of us tunafanya business. Ndio at least tupate do ya ku finance nini. Because yako nao atujapata investors na management poa. Yeah.
Mko na manager? Mnajimani.
Yeah.
Mkona manager wa mnajimani. Mkona manager?
Yeah, we're on the management right
nice.
Now.
That's nice.
Yeah.
So, nakuanga na a segment here on Unspoken. The main thing about Unspoken is, what is something you wish people knew about you that they don't know? What is something? Natamani watu wajuangi about agumba zing zing, lakini wajuangi, and then phones.
Okay, kitu unafaa kujua about me, I mean us, tunafanya anga vitu zingine zina make sense. For example, ngoma zetu kisikiza zina kwanga na kuzumuja music tunafanya ili ipeane elimu kwa jamii. So kisikiza mangoma zetu utasikia vile tunafunza watoto. Like kuna line ingine nilipiga hiyo ya it's only in Kenya where disability is not inability, matapability, tunafanya tukiti, etititititi, I'm a teacher king of the hasa deal, I just need your help cause I'm a lower king, job opportunity, kama hospitality, mechanicity, na mortality, wezi ukabi, kama unabi kwa biology. Ukikuwa king kwa hiyo verse, utapata ikona mafunzo, sindiyo?
Mkweli.
Ikona funzo, I mean. Yeah, so, tunakonga na identity later names. Sisi tunataka tu kupeana tu. Hata hii kuimba vitu chafu adimu. At this kitu ingine na make sense. Yeah.
That's nice. You have something to say?
Okay, as Fonzo maybe, unaona, being artist entails a lot, right?
Mm.
You have to be creative, have something that maybe vibing it abamba mtu, unaona. So me, anytime I want to do a song, na feeling to what I'm giving is the best, eh?
Mm.
And looking forward to give the best, because as a Yagus gang, we only deliver what nice us. Because ngoma kama ijako, iyo vibe ijako bamba, aizi bamba mse. You have to feel the vibe first, so that you deliver, right?
True.
So, in me, I always believe that I'm the best among the best.
That's nice.
Enough,
that's why. Yeah, the best. Exactly. But Baba, which is a gospel song. Sindo,
yeah.
That we got a trend, like a lot of secular artists, like wanakuanga, they always have a gospel song, like wana releasing some gospel songs, like kina Nadia, kina Nyashinsky, even Nicki Minaj, a gospel song. Why do you do that? Inakuanga, like saying you feel uko, you want to be closer to God, ama tu ni artistic inspiration. Mimi inspire watu mkafeel tu nataka tu kwa kusikiliza gospel. Zi
umeje tu bila tulikuwa tumemove to Nairobi bila kutoka Bondo.
Mm.
Tulikuwa tume relax in game. Tulikuwa tuna work in silent as in tulikuwa tuna record your full album.
Mm.
Watu wako enjoy watu kwa wapi? Hatukuwa tuna update watu au Instagram nini handles zilikuwa low. We were not posting.
Mm.
So vile tulikuwa tunarudi game tulikuwa tunataka ku bless the album the new song ya gospel, at least we appreciate that, because umeje huko pia tulikuwa tulianza tukapata maybe kuna challenges zingine if you want to shoot the videos unapata unalipa vitu mingi eh, yeah. Cuz huko almost kila kitu ni yani things are seem expensive, yeah. So tulikuwa tunataka tu kupea Mungu shukrani tumerudi kwa game, yeah.
Speaking of Mungu Baba, mko na mangoma mob. Like, unaweza choose what's your favorite song zenyu. Kwanza before that, who writes the songs between the show of you? Who is the songwriter? Ama you what is your okay. writing process? Ama kila msana andika.
Like, unajua when you are talented, you can do music. Even now I can produce a new music that even I didn't know that I can do.
So nimbe ni tole intro and spoken.
Because anytime that music in your blood, the moment umeingia studio, the mood changes, right?
True.
Now you are now thinking of a vibe, right? So, haikunanga kitu ingine yati hii ngoma iliandikwa. We unaingia studio, feel the vibe, take your time, choose your content. Nona. Song is always content. Share your content, you can do anything. Nice.
So, kila msa naandikanga lines?
So, tunaingia stu, you come up with the idea, kila msena ndika chora vitu zake. Yeah, I'm a songwriter and I'm the same person, performing artist.
Mm, that's nice. Mujanambia favorite song yako of all the songs you've written and all the songs you've performed?
Of all the songs I've written, Binja still lead. Then kuna ingine, Binja, kuna ingine Shere, tumepiga na Manzele. Umejo Manzele?
Kimji.
Manzele wa meimba na Meja, I Step.
So
the reverse.
It oh, yeah.
Yeah. Yeah.
Nice.
We're gonna well done.
Young
Dreamer. So Binja lead. To kona my Polo. We have reverse.
This was already best. Favorite.
Yeah. To kona Doba Mingi sana. Of which, because as we are the same people who are doing them, they are all of our best songs.
We are una favorite.
Oh. Yeah. Because sisi ndo tunazifanya, sindio? Yeah. Manisha, what we deliver is the best, right? Yeah.
Speaking of favorite, like, what is your dream collab? Una dream collab na nani the most? Which artist ama which group, which duo? In Kenya, worldwide, international?
But me, I guess maybe one day we'll do a collab with the Vibes Cartel World Boy.
Vibes? Mtenda Jamaica?
Just like that guy.
Wewe. By the way, Benny and Gana songs are vibes in my.
Yeah.
Okay. Worldwide, me, I do follow one artist.
Who?
Rema.
Rema. Oh, Rema is dope.
So, like, yo, like, vibe yake, kuna vile inakupea ile idea, no? Yeah. It's one artist, and ukiangalia hata vile ana nini, ana produce ngoma zake. Has more sense. Seems nice.
Yeah. Oh, that's nice. So, away from music, I have a segment here on Unspoken where 5 under 5, I ask you guys 5 questions.
Yeah.
5 quick fire questions, yeah. Under 5 seconds. You got 5 seconds to answer.
It's okay. No problem. Yeah.
You ready?
Yeah.
Phones, are you ready?
Yeah.
So,
But I guess you can start with phones, right?
The first question is, what's, if you could revive a music career of any Kenyan artist, who would it be?
If?
You could revive a music career of any Kenyan artist, who would it be? Kuna wasani watu kwa kitambo, alafu they disappeared.
Unaweza
revive career nani?
Major.
Major me disappear kweli. Major si bada na antesa.
Bada
na antesa.
Bada ko game.
Major ko game bae.
Ah, kuna huu mse. No nini?
Nini, by then niliona anajaribu kurudi mgenge mtru. Naona anajaribu kurudi rudi.
No nini?
Nini? Alikuwa mdopo wewe na.
Jua kali again.
Jua kali.
Jua kali bada. Sasa ina nilisema ati ako game. You can see. Ako game but si vya alikuwa before. Yeah.
Mimi kuna group ilikuwa inaitwa Elani. Sijui kama kama wote. Eh, natamani warudi. I love their music. Another question is, you have 1 minute to talk about something you love. What should you talk about?
Love is a scam.
Exactly.
That is something. Umesikia swali yangu kweli. You have 1 minute to talk about something you love. What should you talk about?
Not in love. Something I love.
Yeah,
I love music.
So you'll talk about music, of course.
I'll talk about music anytime.
Exactly. I love music.
Okay.
I thought something in love. I don't want to get that one.
If you had something to talk about.
I just want to be gangster.
What is your best duo? Apart from you guys, like, what is your duo in you look up to? Is there a duo you look up to? It's a duo, maybe a music group that you look up to, that you love.
Sauti Sol.
Sauti Sol, Alicia break up.
No.
Another person.
Not really.
Not really, but yeah.
But, unajua, Sauti Sol, hata vile walikuwa nafanya music yao, unaona. Even you, itakupea you motisha kama group, unaona. I was a break kwa njamba. Nile tu hii kitu ime last sana. That's what you have to understand. Right?
Yeah. Best favorite duo, Nash?
But I said Kikos. That the young money group.
When I am.
But when you believe your group is serious.
Young money
group was records, but it was like an organization, something like that.
But it was like a music group, but it was like records.
Yeah.
Young Money enjoy, it's a label. It's a music label.
Yeah, it's a music label, but so they were working as a team.
Sasa wana produce, wana sign artists like kina Nicki Minaj walikuwa under Young Money, kina recruit. Sasa like walikuwa different.
Walikuwa different, but walikuwa na work as a team. Oh, you want like a group. But me, I can go with Sauti Sol as well.
Nenda kukopiana. Hata kama nyinyi ndio the best duo.
Azi, unajua? Oh yeah. Chemistry kwa ngumu unachukua mwa Kenya. Unaona?
So, another question.
Yeah.
But do you working together for all those years? You started 2018. But how did you meet? Like how did you meet Mukamwa Yagus Gang? How did it come about mkasema unafanya this type of music?
It was so funny. Maybe I can say because ilikuwa road show, right? Yeah. So the guy alikuwa anajiona askari sana hapo kwa stage.
Oui.
Yeah, so nilikuja kumchallenge. Eh, nilikuja kumchallenge. After that, unajua if you are a wise person, ukiona somebody is doing something good, you join. Right? So that your time ilipata mimi pia nilikuwa nafanya ngawa solo artist. Yeah, kumbe yeye pia alikuwa solo. Maybe alikuwa na group, but the group was not that serious.
Yeah, they were not
active. So we met up and do a Bang Biggie song. Bang Biggie was never a Yagus gang song. Ilikuwa a collab.
And ilikuwa kali. That was one of your best songs.
So after doing that, hiyo chemistry liingiana. Kasema, kama hii ngoma imesha tuleta hivi. So why can't we do it as our group? You know? So those were, we were about five, eh? But if you see as two, to mean the two, they mean what they want in music. But the others...
What happened to the others?
Yeah,
they left.
Ni vile tu pesa kidogo zinatoka kwa masho. Unapata 10,000. Ukimpea 2,000 asema, bro, mimi nime...
Ya metosheka.
Mimi nime hit.
Amesha make it.
Mimi nime make it. Ujui kama hiyo tu ni kitu kidu. So ilipata tu, do ikitoka... Tunabishana mingi sana because as we want to do a video, somebody anataka kukula hii pesa. At the same time, video ni 10,000. Hii pesa mkikula utakula 2,000. What tumefanya nini? Then kukipido na mfanye video. Make another step. So tuliona like, haina haja tubishani na somebody who's not seeing ahead. But tuende na somebody anaona next life ni wapi. Yeah, even the man tumebaki hivi.
So working together all those years, like, do you have any conflicts? Na kwanga mnakosana
diyo siku. Kubisha na hiko, lakini so, unajua, as me, me ni person, ya nakasirika haraka, lakini sishiki. Yeah. Me naza kasirika, niseme kila kitu juu yako. We ni fala sana, kichwa kubwa, forward kama sijini. Lakini sita ishika, in 10 minutes, 20 minutes, imeisha. Lakini hiyo kitu itani yani nitakwambia ukweli na hata kama wewe ndio unaudhika hapo na ni ukweli nimekuambia unaona. So long as you understand your fellow, umejua vile una deal naye. Si mama yako ni mkali na buda alikuanga mpole. Na hao wote umejua vile ulikuwa una balance. Umejua kila mtu utaongea naye aje. Utamweka wapi? Unaona? Yeah. That's why conflict ipo, but
Tunaisolve
kisisi.
Conflict zenu by this nakajibu kugombana ama maybe wako na concept ya goma ama concept ya video lakini ya
mwadili. To us, inaweza kuwa in a moment that tumeagree kutoa hii do ya video na maybe one amefika na one amedelay. Nona, itafeel vibaya. Nona. Ama mwingine atafeel vibaya, mimi sijatoa na yeye ametoa. Ingine inakuja kwa studio, umetoa kitu kali, hajaweka verse poa. Hapo pia kina kuna kugombana. Utamwambia bro toa hii. Weka hii, ataona hiyo yake ilikuwa poa. Wewe utaona hiyo yake haiko poa. Unaona? Si zile conflicts za umechukua demo wangu.
Kushua. But
tunashare kwanza akichoka na nipea trucks.
Wewe
umesikia.
Mademo wenye wameni.
Yeah, hiyo so conflict yenye inakuwa ni reasonable. Yenye inaleta change. Unaona? Not conflict then in a separate world.
Yeah.
But sasa nimependa venye that topic about money. Let's talk about money because we are all doing this for money, but as much as it's passion, we want to make money. We want to chase the bag.
Ya kusota.
Kuna alaji ya kusota.
Na ukipata pesa, kiburi upanda.
So let's talk about money. Like, how do you guys budget? How do you manage your finances? Is it hard? Like being young, unapata gigs ama like mnafanyaje
hiki? Unajua, in this world, if you want to achieve, you first drop that state of comfort
zone. Yeah,
yeah,
true.
Success doesn't need comfort position. So if you want to make it, unajua, even if unataka kuwa na pesa, uko na pesa lakini unataka kuwa na pesa, utachukua hii pesa uko nayo ufanye biashara upate nyingine. Ndiyo. Uko na talent, you don't have support. Na si ati wewe ni kilema, you can work and get a little amount, then support your talent. Then being there that mimi nilikuanga msanii. Unaona hiyo kitu, hiyo ndio Kenya mimi sijaipenda. That one day unakaa chini, umekaa na ngoma kama 30. Umekaa kwenye. Wewe ulikuanga msanii, lakini hata jirani wa kwenye akujua.
Ajui unafanya nini. Like,
unaona. So that's why unapata like eri uteseke now but utengeneze mbele. Unaweza pata hapo tumeparara, tunapiga majob manze, tuko busy vibaya sana. At the end of the day we have something yenye we can budget ourselves, unakula aje, and we can plan our things and go through.
So, how is it managing finances? Na career music.
Okay.
Kwanza, let me say, kwanza kuna hii notion, of course, the public has, ama the fans. Like, wakisha wakona, mshenda kwa show kwa TV. Mimi siko baya. Mimi last year niliwin award fulani, e-podcast niliwin award, best personal development podcast in Africa. We, watu si walikuwa naniomba pesa. My classmates yani standards inapanda, but like pia unapoa pressure, you get pressure from the society. So you get pressure from the society, like watu wanajua tumemuka, like ukinyima hata msee dole, watu wanakall, niko hapa msee, msanii nimekwama, msanii niko, like how is it, do you guys even feel the pressure ama mnakosa?
Yeah, pressure watu napata.
How do you handle it? Jumi na ina driving insane, me hadi I block people, juu, sasa uta do.
Sasa uta block na uwa misubscribe to channel yako. Simu yake yona oo, msanii ananilenga, si ataenda unsubscribe.
Atasema, atanza aningengeleba.
And that's how you lose.
So, nitafanya
so you need to talk to them.
How do you deal yani, with it? Because me, like...
Unakuwa smart, eh? Yeah. Unakuwa smart.
Be smart. Yeah.
Unaza mdanganya umpatio maybe. Kitu, yani, unamdanganya, but ajiu unamdanganya. Yeah, something like that.
Yeah.
Si ati, si lazima ati umblock. That's not an option. Unaza mdanganya.
So, by the way, kuna hiyo kitu ya society pressure. Fuku, kuna hiyo, ni mwana constantly musicians in Kenya wanafanya cloud chasing. Nauna cloud chasing, ndo... upate views YouTube.
Yeah, you
cloud chase ndio tuaje. Is it something you support? Cloud chase.
Sitapata market because mja already kama ushakuwa kwa market, you have to maintain the heat. So maybe sometimes you'll hit na ngoma moja, then ku record
nyingine.
Yeah, you have to record continuously. Lazima upate watu wako active, watu wakujue. The way simple, the way Steve was simple anasemanga. Yeah, there's a time tulikuwa na yeye kwa studio na tuambia. Guys, lazima ujitume, kwa extend nyingine. Yani unafanya vitu zingine crazy so that inaweza chukua account ndio ni attention
job. Anasemanga the system is rigged. Find your way to the top no matter what. Sinda.
You
will get rid of any musician ama any rapper. Hold it be. Musician ama any rapper any musician. If you could get rid of them. Mwambie wewe si acha kuimba. Hold it be. Like bro unachoma unajebisha stop. Hold it be. Msee anafosi.
Hey maze siji ni choko ze nani?
Ikwe msee tunajua. Iskrim strategy.
Sini choko ze nani mze.
But I can advise Bahati ya acha kuimba.
Opinion yako
baya. It's your opinion. Let it be clear that the opinions...
Yeah, that's my opinion.
Of this podcast do not represent the podcast. They're the opinions of the individual.
Yeah.
Oh, so yeah, nice. Yeah. It was hard.
I can... in fact, if possible... Neza mwandiki ya
na. Ah, si, unasimu bache na bibi yake.
Ah, bibi yake, they are combined.
Mimi si yao, kuna hawa wa Jesus. So, menza kuimba juzi, mwasikia. Kuna wa Jesus, unajua wa Jesus family?
Leave alone that.
Hawa tu bana, wazimwe mani. Sauti yao ichukuliwe bana, zi.
Bana, bana Bahati na bibi yake wako na drama sana kwa industry.
Cloud, aondo sa cloud Jesus.
Yeah.
Aondo cloud Jesus.
So, maybe, anafaa jiangalia sana, because...
Si ati...
Niseme tu, unajua ukisha kitu inafanyanga wasani sana, mba hata ita to affect, lakini we are trying so much to avoid that. The moment artist amepata fame, anafanya tu music sasa in, yani bora amefanya. Juu, hata nikiwa postia peke jeng, si wata like. Unaona, yu ndo kenye sasa inaumiza industry. Nimefanya Sauti Sol gofa. Tangu hao watu waanze kutoa ngoma. Kila ngoma wametoa ni hit.
Iko na iko na
vibe. Ngoma iko na vibe.
Kwa
nadhani tu ni kama wanachukua hizo ngoma kila msee anaikoa kwa masikio ama wanawapigia simu ati yeye unaitoa kesho bwana na kutumia pesa utasubscribe. No. Song when you want to do, make sure that what you do today yani kenye umefanya leo imeshinda ya jana. Unaona? Not that ukishapata hiyo fame sasa unafanya wacha tu niwaimbe tu. Misi nilisha make. Unaona? And that's what inarudisha Bahati chini.
Yeah, mimi hao wa Jesus. Sauti zao zichukuliwe bana. Wanze kutumia sign language because yo, it's bad. So, I'm super grateful you guys came through. How was it? Anything you want to address? My fans wenu mwacha kwa show
it. Into that, as Yagus gang, we love everybody. And at this moment, as tujaenda sana. Lakini ukiangalia hata mtaa wetu tunajaribu kusupport au wenyewe natoka. tukipata chance ya studio wengi hapa interview you can organize for you. So to my fellow artist, tukue na hiyo roho ya kusaidiana.
Support.
Imagine what I wanna address now that sijaogopa in our hometown. We raise so many DJs. None. And we party with them. Na unaenda ume, unaenda hiyo party. Nive na single song of yours. Na
I play with.
None. That person hana nataka kusupport aje.
That's sad.
Over 100% DJs in Bondo. Only 2% and are playing ngoma zetu. Na ukiingia Nairobi, somebody doesn't know you. Hiyo ngoma alikutana tunaye. Na unaingia club manzee, one day I was in a club in Thika. Sikujua hiyo place. Nilienda tu for the first time. I was seated na nasikia ngoma yangu inapigwa. MC amejua ngoma kuniliko.
Kuniliko.
Unaona?
Na sasa ni wa home.
Now when I came back to our hometown, people whom we started with, we were doing together.
Wanajua penye umetoka, like they know your journey.
Nipata gig na muita bro, tunaweza fanya hii. Unaona? Inafika moment yenye hiyo support inapotea. Then when you make it,
okay, kuna uko wanataka kusema Yangus gowns ndo ikitu. I even talked about this thing on this podcast.
Yeah, that's the truth.
I talked about it, like give people their flowers. Come say ako hapo unamsupport.
The congratulations ni mingi sana.
But support na ni tricky. Okay, umeja kishinafanyikanga.
True, I relate.
Hawiti, you know kitu inafanyikanga. Okay, mtu anajiwanga ati akikusupport maybe utakuwa mshinda. Hajui maybe akikusupport kuyapo mbele utaotengeneza njia kwa watu wengi. That's people, that's what people doesn't know. So what I can request, majamaa mtu support maze. One day tukifika hapo mbele, I know tutakuwa na side wengine pia, something like that, yeah. So that's my request.
Shout out to DJ Chrome. Shout out exactly. To DJ Chrome. To people
DJ Chrome, DJ Mato.
DJ Chrome is another supporter. And to Yagus Gana come to Xma. Hey,
lazima,
boys.
Lazima.
Shout out to him.
Lazima, yeah. We normally work together with him.
What I want to write most?
Speak. This is unspoken.
Okay, let me
imagine. We are speakers.
Kenye, mimi kama Fonzo na zasema siya Yagus Gang team. Unajua, even you. You know, you sample out people that you know. Hii hata huu jamaa hata sijamwambia posting ngoma hata chukua tu post. Unaona? Yani somebody akutumi link kukusupport. Unaona? So that one person ndio inafanya nilale hata studio. That
true.
One person mwenye
mwenye
nikipost ngoma hivi ashachukua mic status yake. That one person ndio inanipea hiyo nguvu ya kuni.
That's all it takes. Inakwanga tu you always do it for that one person.
So yeah. I do feel that eri nifanye that one person until one day aone my support was not in vain.
True.
No, and I support Fonzo, lakini the product is here.
Mm.
At least akwe na hiyo usaisa, akwe na hiyo inaji sema bro, umse ni memsupport up to now. Aizi lenga simu yangu, wacha nipige one. Unaona? But that person mwenye anajifanya, kuna mtu hapa anajifanya nga like, anakusupport. Ni kama mtu anakusaidia kamba na hiyo kamba ni fupi uweze fikia.
Kuna hii yenye.
Unaona?
Like mtu anataka kukusupport but hataki ushinde level yake.
Yaani anajifanya tu anakusupport. Unaona? Lakini hakuna support yoyote inafika. Unaona? That person ni dangerous kuliko yule mwenye akusupport.
Very true.
Unaona?
Very true.
That's a dangerous person.
Yeah.
Unaona? But this person mwenye huyu unaweka tu ngoma hivi amechukua. Hata kama uja release, I have so many people in my DM. I don't know them. Unapata tu, hey, Fonzo ni aje. Uja release kitu, nimeona tu ya gospel new. When are you planning? Huyu jamaa ananipea something, ananipea pressure ya kufanya, nifanye shughuli. Ile ngoma ingine imekaa YouTube, pati ile inaekwa ingine, unaona. Then nipate kurecord another song, unaona. That person is the best. Because yeye ujamwambia una post song. Yeye amekuja, amenunua data yake, amekuja DM yako, anakuuliza ngoma zako wewe mwenyewe na yeye anataka kukusupport.
That's
then there
true.
Is this
that's
one
so
person ni best yako. Yaani best yako yenye ukikanyaga hapo yanakuja huko. But never support. Your support is
hey, me I've lost a lot of friends because of
so,
that.
So in that connection
it happens, it's true.
inakupeanga time to reason out with your friends, reason out with people who are thinking they are supporting you. So I think on my side, I know how I'm dealing
with that.
And
how,
I know people
how did you deal with it? Niambe in the family event, how did you deal with it? Una, but kudil now is just go with the people who support you.
Yeah, kudil na ni rahisi. Si lazima uonge ati nini bwana uni support. Don't even ask. Go with people who are supporting you. So that energy ya mtu moja na kusupport, itakupea that cycle.
It's only, you only do it for one person.
When you make it, huyu mwenye aku anakusaidia na kuja, eh, hey, manzisi unaona tumesaidia huyu amepita. Oh, ameenda, huyu ameenda sahi. Unaona? So, chukue tu reasonable.
True. Yeah.
If you know you can't, wachana na. If you can, support.
Yeah.
Because you only do what you can. You can't do what you can
can't do. Ah, nice. So I'm super excited to have you guys here.
Yeah.
Thank you so much. Hope you will enjoy. How was it?
Hey, imekuwa fresh.
Na feel poa. Sijini nini?
Sijini nini? Kwani ni nani?
Nini?
But imekuwa poa. We really appreciate
yeah.
So, yeah. You guys keep being consistent. Mnani encouraging sana. I love how you guys are consistent. Keep,
yeah.
Keep doing what you do, manze.
Na tunataka kuku surprise.
Hey,
lazima to make it. That's a must.
Hey, like
that's a must.
Like
we have to make it, yeah.
So, love, before tukimaliza, social media, how, where can we find your music, your social media handles, individual and the group? Yeah.
Yeah. Okay. Personally, me, I go by the name Nash254. And you can follow me on TikTok at Ochule Nash Agumba Zing Zing. But official name, official crew ni Yagus Gang.
Na mwambe wasewa Yagus Gang wapewa wa subscribe.
Hey, mazi.
Come on, it's Yagus Gang. If you're watching this episode from Yagus Gang, subscribe to Unspoken.
Okay, yeah. They call me Fonzo Janabi na Nadieria, representing Bondo B-Town.
No, B-Town.
No, B-Town.
Siya ya kababa.
Tuko na kikosi ya wazing pale.
Jizo.
Aya. So, for now, we are based in Nairobi. Agus Gang is ready to give you the best. Actually, we have an album of 12.
Yeah,
so,
by the,
in that 12 songs, tume upload to Mungu Baba ku bless.
Yeah.
Ku bless hiyo nini. Ku bless hiyo album.
Yeah.
But more, tuko na ngoma, Awiko Wenya Pala.
Awiko.
Manzele. Well done. Japesa, Kushman is the wako kwa mix. Kwa
so ni connect na wiko, akuzea hapa kwa
so,
lazima.
We are hoping so, year, this 2024, be for Yagus Gang.
What's the name of the album? Name it after. What's
My Polo.
My Polo.
Yeah.
What's the meaning of My Polo for the international audience?
My Polo. Okay, whatever you want to do, you can do it here. Yeah.
My Polo, man, she is heaven.
My Polo. Something
like in My Polo ni kama like unajua something that you wanna enjoy doing.
Yeah, you can enjoy it.
Yeah,
at the moment you wanna do it, you feel like you can't do it when you are dead. I mean, you can't do it when you are dead.
So this is the time.
Unless you can do it now. So zile vitu zote unaambiwa ati malaika itakuwa
a good thing you wanna do.
Do it here so that we reflect the true nature of heaven, right?
Oh,
yeah.
My Polo.
My Polo.
Ah, My Polo.
Si muni
kami makona.
Adakiti edero mahonge watch.
Samiruwa ya
pilogo tuak.
Hello. Hello.
Hey, you guys, that was Yagus Gang.
Yeah, Yagus Gang.
In the building, episode 53 and spoken. Hey, I really enjoyed. Mda nimbe nyimbo, simtole song ya cover ya
Valentine
intro ya intro sina intro murab
okay. Ya lazima tu
kwa serious ndalipa kwa nini sinasizalipa
si unaweza cheza na account.
Anyway, guys, I had fun. Thank you so much for showing up all the way from Bondo, you guys.
Yeah.
Me unspoken. Unspoken.
We are speakers.
But it tuna spoke. Kati
tuna spoke sana ati kwa speakers.
Shout out to you guys. So thank you so much.
Thank you so much.
I had fun. Muko na parting shot ama to PS.
I guess that's enough for today. Wale tutakuja not the last time. But tutakuja hapa, yeah.
That's it
so
for
we'll
you.
So we keep on.
wacheke game
wacha ndio game maseso onagiwia tek makati tero tate
ati wangado bura makati
biro gasoya
kapona loko toka
tacha lola bondo digo
nyangoda
yeche mire bono yeche nangane okwenda mane manyo yawele no luone yore wacha usip dipat moti mokachi
ngomera kiki tem janabi mapogo mawen allo
big man for you eh hey, yagus gang in the building episode 53.
Actually, I'm sorry I lost my voice yesterday I was in the studio.
Oh.
Yeah, sauti imeenda. Mtu atasema, "Eh, kwani Fonza leo anaongeaje?"
Sauti imeenda.
Yeah, sauti nilikuwa studio jana. I lost my voice.
It's okay. So, thank you guys for coming. Episode 53. You guys like, share, subscribe. If you're here from Yagut Gang, remember to subscribe to Unspoken
exactly.
Podcast. Follow me on social media platforms at Unspoken Podcast KE and at Awino Awiti on all social media platforms. Join our Telegram community at Unspoken Podcast Community. Yeah. Niko na
kilogram wakupata aje.
Kilogram. Tukutane nyuma ya 10.
Na kilogram.
What's up, Wagwan? Keep it unspoken. I'll see you on the next episode. Adios!